Bona nyinyi na wawasha nkikula nyama choma tufirifiri na taska. Bro mejituma ako kazini anaisaka, but anajua bibi yake anafanya nini naivasha. Woi, akisi Kenya kuna content. Na shindwa dunge chengani so nazidunga zote. Anataka nmwagendani mina mwaga kwa matope. Si ubonga kila mitu kitaka ganji itoke. Normalishe mbeteng mamoli kwa Henneken. Mwena mi you're my friend, we got rich in the ends. Tulimtupa kwa boots, tulimtrace na magan. Kawamini tuko luzu lizu. That's falling arm. Cinema bagla for sure na hisi siri. Bala club always enjoy kwa CCTV. Bro nikimwambia haski na yesi kiziwi. Kasi bizu tanipata ni mesare siki bizi.
Kuna bali nafaa kuenda nani zai. Sweet flani shopboxa Kawasaki. JK masanse hawa tutaki. Ka unitambui siku tambui.
Kwa zingwa kona wap. Ska unangam na mawap. Kwa zingwa kona wap. Ska unangam na mawap. Ska unangam na mawap. Ska unangam na mawap.
Kwara na waps wadhara ukikwara. Askari wa msitu giz ni kukimbiza maswara. After masjid masti ikilost isit wazing. Tunapiga baroda na kikwara. Tombo yoyoto mboya zilombo tosti zo mangoto. 6 feet with deep deep ni vilalimaro. Homeboys apana taka mchezo atina hama. Tomboys bombo klat bato. Izaki mara baroda sariki ndipi tukishukizo masaa. Minus warazi tura adingi maombe. Taki news joe mweshmiwa kulendaje tena jama. Divide makazi zi. Time singing to the jobless. What about PCCBs? How about Gen Z? How about that? What about PCCBs? How about Gen Z? How about that? Kuna bahali nafaa kuenda nani zai. Sweet flani shwapoksa Kawasaki. JK masanse hawa tutaki. Ka unitambui siku tambui.
Ska unangam na mawap. Ska unangam na mawap. Ska unangam na una. Wasing wa kona wap. Ska unangam na mawap.
Yo, tuna drip design tumekuwa maplamba. Tuna beef josta nikamtezana. Labda peace talk ama kofika ya nana. Pigia skilo tuchukue maskanka za das. Mini pro kwe shit siati na jigas. Kuna bro amejipinkia AP na ngiwap. Mili yangu ya kwanza nilishikanga nikirap. Tuko wax chinda bees wera imetugioza wasp. Moshi moja ya pili ya utat na una kuf kuf. Tuko holy masoja matroop na makruk kruk.
Unangam, unangam.
Ulidaya tuna kituna. Una makali na graph yetu una improve. Speed flani Kawasaki niki come through. Kama lightning tuki jam niku strike tu. Kudigida warazi ndo kitu si udu.
Kuna bahali nafaa kuenda nani zai. Speed flani shwapoksa Kawasaki. JK masanse hawa tutaki. Ka unitambui siku tambui.
Ska unangam na mawap. Ska unangam na mawap. Ska unangam na mawap. Wazingwa kona wap, ska unangam na mawap. Ska unangam na mawap, ska unangam na una. Wazingwa kona wap, ska unangam na mawap. Ska unangam na mawap, ska unangam na una. Wazingwa kona wap, ska unangam na mawap. Ska unangam na mawap, ska unangam na una.